Togaba nimero yange si buli omu tyamanyi okulima nkugambye togaba nimero yange si buli omu tyamanyi okulima buli ggwanga n'ennima eyalyo bw'ogigabanga ewanga ovaawo buli ggwanga n'ennima eyalyo bw'ogigabanga ewanga ovaawo omukiga bw'omuwa ennimero tanyiriza kuba alima bamuka owooza limye wane n'awamala kumbe mabe g'omutte agenda abika omunyankolo muwa ennimiro obeera oleesa obuzibu omunyankolo alima agaziya bapa n'ettaka kuba balunzi nnyo baagala amazzi mbwenteza bwe zinaanywawa omusoga bw'omuwa ennimiro abasoga babanda nnyo abasoga baagala okulima neyasuza alima ku makya baayagala omudinka n'omugungu geza n'obawa ennimiro omudinka bw'omuwa ennimiro ayinza n'ogisimamu emyala balima kifiiriza nebye wataliza yosanga abirimu abazungu baalemu okulima n'omuzungu tumuwa ennimiro fe wetukabaza enkumbi aleeta kutulagita yosanga asenda kati bunga be baganda b'enkakasi abamanyi okulima gwewoolimira olunaku omuganda ne wiiki agimala omuganda alimaasoba bakwasa n'engalo mbobo bayonja nnyo abaganda basonoka mbobo bakuba nsoobo
nsasira ekimuli kyakumeeza nti abanna bulwa wensula ekirala tebangobangayo ewaffe gye nazaalibwa
nimiro ya bawo bakubayaya balima bemuliza nimiro ebesaana agimanyidde buliro wegabangulo booswaza bawo naawe yo kasito balaba abawala basiba betunda eri basanyu mwanyinaguma bawa bapakasa
tonenya nakulwayo n'ekyembadde nkola wabadde wala nga n'esimbi ze nagenda okupakasa ennaku zino nga nazo zabbula katinzize bamukwekubagiza munnange sanyuka
bamunkakasa kyajja kubeera nange
bwekiri bwekiri
yogeza mazima
nkukakasa oligwa wendigwa
kati nyongera mukwano
naye bwegunaasuka tegukole bubi
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
nkuwadde nkuwadde
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
nkuwadde nawe nkuwadde
tuyingire ndagabye wangali
walute kubi
nawe tuyingire ndagabye wangali
walute kubi wa nkwatampona na kutu nkwatampona